Yohani umutwe wa kabiri. Ku munsi wa gatatu haba ubukwe I Kana ho muri Galileya, na nyina wa Yesu yari aburimwo. Yesu n'abigishwa be nabo bari babutumiwemwo. Nuko nyina wa Yesu abonye ko divayi ishize aramubwira ati:
"Nta divayi bagifite."
Yesu aramusubiza ati:
"Mubyeyi, ibyo sibinzanye mute? Igihe cyanjye ntikiragera."
Nyina abwira abahereza ati:
"Icyo ababwira cyose mugikore."
Aho hari intango esheshatu zibajwe mu mabuye zashyiriweho umuhango wa Kiyahudi wo kwisukura, buri ntango ikuzuzwa n'ibibindi bivoma nka bine cyangwa bitanu. Yesu arababwira ati:
"Nimwuzuze izo ntango amazi."
Barazuzuza bageza ku rugara. Hanyuma arababwira ati:
"Noneho nimudahe, mushyire umusangwa mukuru."
Baramushyira. Umusangwa mukuru asogongera ayo mazi yamaze guhinduka divayi, ntiyamenya aho iturutse. Icyakora abahereza bari badashye amazi bo bari bahazi. Nuko ahamagara umukwe aramubwira ati:
"Ubusanzwe umuntu abanza gutanga divayi nziza, hanyuma abantu bamara guhaga akazana itari nziza nk'iya mbere. Naho wowe wagumanye nziza kugeza magingo aya."
Icyo gitangaza kimuranga Yesu yagikoze I Kana ho muri Galileya, kibi cya mbere yakoze kigaragaza ikuzo rye. Nicyo cyatumye abigishwa be bamwemera. Hanyuma aramanuka agera I Kafarinawumu, we na nyina n'abavandimwe be n'abigishwa be bahamara igihe gito. Umunsi wa Pasika y'Abayahudi wegereje, Yesu agiye I Yerusalemu. Ageze mu rugo rw'ingoro y'Imana, ahasanga bacuruzaga inka n'intama n'inuma n'abari bicaye bavunja amafaranga. Abohekanye imigozi ayigira nk'ikiboko, bose bamenesha mu rugo rw'ingoro, yirukanamwo n'intama n'inka zabo, asandaza amafaranga y'abavunjaga, ahirika n'ameza yabo. Abwira abacuruzaga inuma ati:
"Nimuzivane hano, inzu ya Data ntimukayigire isoko."
Abigishwa be bibuka ko ibyanditswe bivuga ngo:
"Ishyaka ngirira inzu yawe rirambaka."
Noneho Abayahudi baramubaza bati:
"Uratanga kimenyetso ki kitwemeza ko wemerewe gukora bene ibyo?"
Yesu arabasubiza ati:
"Nimusenye iyi ngoro, nzongera nyubake mu minsi itatu."
Abayahudi bati:
"Dorere, iyi ngoro yubatswe mu myaka 46, nawe ngo wakongera kuyubaka mu minsi itatu?"
Icyakora ingoro yavugaga n'umubiri we. Ahamariye kuzuka mu bapfuye, abigishwa be bibutse ko ibyo yari yarabivuze, nuko bemera ibyanditswe kandi bemera ijambo Yesu yari yavuze. Igihe Yesu yari I Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika, abantu benshi bamwemejwe n'ibitangaza babonye akora. Nyamara Yesu ntiyabagirira icyizere, kuko we yari azi abantu bose. Byongeye kandi ntiyari akeneye gusiganuza ibyerekeye abantu, kuko yari asanzwe azi imigambi ya buri muntu.